Boyz II Men music.
I'm on easy. Too fresh, too easy. Real beat. For casino. Get style. Boyz II Men music.
Zenwalk.com.
Musandi one lemo inabale mundi guilileko.
Jika mwako vima pia na wagai guy.
Musandi one lemo inabale mundi guilileko.
Ichi ni chalo chama dizi but bondi ni makondolora.
What is that meaning digital, digital, digital? What is that meaning digital? What is that meaning digital? What is that meaning digital, digital, digital? What is that meaning digital? What is that meaning digital?
Life ni ngala ni semu na kujere. Munga ni komboni, nikalinga ringa kulibe mutendere. Nilimunga we na B.O.B. Psycho babe, alipinze wa niseka. Ati nishitekwa, ngapali O2. Tipaya hangover, nishivaya mba kuponte anonyoza. Nangai mwemuza gula litilenge lova. Chito ni vifuwa kaba kazi na boza. Wana pida pali vini, chenzo, mbale. Nwani falika kumutu, chunta. Yachilamo madiza za chucha. Siwa siwa neo, nivache pressure. Mafuto ya nipesha, vintu sivi chitika. Yesi ni kana nirinayo masio. Katipa mazuro sini shota ya ndiyo. Peace out.
Musandi one lemo inabale mundi guilileko.
Jika mwako vima pia na wagai guy.
Musandi one lemo inabale mundi guilileko.
Ichi ni chalo chama dizi but bondi ni makondolora.
What is that meaning digital, digital, digital? What is that meaning digital? What is that meaning digital? What is that meaning digital, digital, digital? What is that meaning digital? What is that meaning digital?
Musandi one lemo ngati ndichita pisiwegi. Alina kake zaliela pakomo pamu yake. Sintu za mene ndichita mufaniko langa chala lomba mweo. Mungo sonta sonta bimbombo palineo. Musandi one lemo oh oh oh. Musandi one lemo apalende ya longo. Musandi one lemo neo nikala kwa
inabale mundi guilileko.
Jika mwako vima pia na wagai guy.
Musandi one lemo inabale mundi guilileko.
Ichi ni chalo chama dizi but bondi ni makondolora.
What is that meaning digital, digital, digital? What is that meaning digital? What is that meaning digital? What is that meaning digital, digital, digital? What is that meaning digital? What is that meaning digital? Musandi one lemo inabale mundi guilileko.
Jika mwako vima pia na wagai guy.
Musandi one lemo inabale mundi guilileko.
Ichi ni chalo chama dizi but bondi ni makondolora.
What is that meaning digital, digital, digital? What is that meaning digital? What is that meaning digital? What is that meaning digital, digital, digital? What is that meaning digital? What is that meaning digital?
Madafan, the son of Tukis, want to sprite me? I'll shake, shake you. Masuki Moran Pafirimba. Nirina O2, but sinifuna air. Guest down, Tony Rooch. PK, Wakela Kela. Olo, olo, Casino.
Zwap.com.